better.
Lalisa mhlawu ayisuka westhe. Hlahla mkhulu, hlahla mkhulu, hlahla mkhulu.